Nakota bonyo biasimeti ginesiani ke. Noya batero jemanya biaji be yeburu zoguru jabota biya banana. Konya jahuzi gono jirijue saji. Oni ne kano we na kovarandoa. Netu to wune wahono wana kukosora kosi ababo. Iya bontiga do begunu. Yekwa mbarika na baragundi zogo. Ekere jirikenu. Nuno to ekere no to. Yeburu mube kene mbinie. Kambata no binzu kodna no mibo. Nubia vine chemba nanda arma zibocha. Kanke nevezo ona no mibo nine jemono. Makana miri ona nehuwe unwe nibo si ababota. Yekere mlot. Wesi mati sokeke. Papo sinachi. Agune chemba ndibo. Ometeri kenora. Opwa kizu ogo na iheme. Opu tobi oburuburu. Nkome juo yi. Woke wande mado. Omerine turu mbananya. Ohimiratunu. Ane kwe kwa ane meme. Eze ndo honi nebi naba. Chairman Chief Executive Officer. Wosi Martins Nigeria Limited. Ojuba mote mogo. Omepuru mbobu yomecho kachie. Dede mo. Woke wande mado. Agune chemba arusi kibie. Ayeke nege. Okwa janu magoti ya hena kowa. Tuma sinya duwarenu. Makana kuko sinya wanu jaja agwa hon. Tuma nungwebe hanuwa wana sina miri hapu ta hure kati ya docha. Ngwena bumbo kowe bendi zogo. Nisi oma goji neguwa ya kakutani akosi ye. Kaikoro ndi zogo inye jiputa. Makana one me. Onyi isi wari ntari ya nyaka fionunu. Ofeke kuwe ribe zena ye wo. Onyi isi na mara hon. Oye kuruka ane me. Chief Executive Officer, the Mike Martins Group of Companies Limited. Yes, I need to go there, man. Come up on your day. Are you coming?
Yeah, but how are your highness?
Lolo, because you're his. You guys don't have to make a manta. No man has one. You think any is what you're coming? We know what you want and what you want. Senior Personnel Manager, Prodeco Invest Nigeria Limited, Director, Sanity Pharmaceutical Company Limited, Port Harcourt, the Mayor of Obibo, Osinawata Wuro Garanya, Ayekenege. Okwa Janu Manukiri Oku Nantiyoti Nimu, Asindu Benete Oku, Makana Ona Ado, Esu Kone Eriyo Gwesu Denohi, Odumati Beribe Keyabe Gwana Aya Anapata. Director, Ebeko International Agencies Limited, Chairman, FPU, Benin Republic Branch, Oye Kuruka Aneme. Yabe Kwena Ha, Babote. Ewe, Okuka Bonyu Gwasi Niyaja Adichi Kero Ngumbo Nine, Wuni Amaru Gwani Abana Ngoro Ngo Buna Bona Ho, Yeja Abana Nkendo Yogu Ya, Eburu Mbata, Kankene Prince Mike Ugochuku Festus Juru, Duro Kibo Wan, Akwama Baranando, What's the second number, no? Here's Umo Korea Buruburu. President, Duru Mugo Resources Limited. Independent Oil Marketers and Transporters. Ugo Wan Nenkem, Umakata Nayotia. Edin Genizo Bekene. Listen Buru Bekene. Canadian His Excellency. Chief Sir Godson Dikedo Hakemu. Knight of St. Christopher. Oparoso Hankembo. Ochile Mwata Nkembo Nimo State. Omega Horonanya. Akemezi Nimo State. Mukoma Yekenege. umu okorobia ya bekwe na ha agbagote mgbe o ji eme were ọnụ oke ọhata udoro ọdụ nwata ụsaka na eri anụ eme ya tụmasị ya dịwa ka ebe a na ihe ekwu obiela maka na pama na aha aka ka ejiri gbu ya anaghị eme ya eme
ekele mụ kesilivanye chukwu okeke dịka a na-agbara izu nwata kpọcha aka na Amsterdam Holland oke nwa ji mmagbu agụ na rọ rizọt blessed fego nigeria limited a na-agba onye isi egbe ya na ezere ihe mgbọ
obodo ga agbaghịrịnụ maka na ebe na ọka anaghị azụ otu ahịa anaghị eme ya eme isi mmiri anaghị acha taa ma ọ na-aha ebukakwa ibucha isi mmiri a na-agba ebuka ma ọ na-aha atakwa ata macha onye njenje na ihe na-eme mgbọsi mmiri na-ezo n'igwe ịdị n'ọsọ na-eme ihe na-achụ ya ọsọ amaghị m ibosi pụta na amaghị m ibe ọ na-agbaje na amaghị m ya na oji gba ndị n'ụwa gharị tụmọ maka ntụtụ epe mpe ọkụkọ ejekwe na akpa ya nanị ihe ọ sọrọ ndị ụwa mebe akara karị n'iche n'iche onye onyere na onye gboye onye onyere na onye gboye onye ọgọziri ọgọzi gboye ọ ugo buzuwo ma chake ekele m maazị ugochukwu oge awa ugo buzuwo chake n'ihe m izu ọgụ bụrụ ebe bụrụ ekele m ikpe ziri na agbụrụ mgbọ daraịtọ okurop ventures nigeria limited the transporters ndaji ihe n'okigo oge oge na-ekpo onye anyị ekele gị onye ekwu ka a na-eme anọkwa ndị zuru ike na be nna m ndị m amaghị achọrọ m bịa anọ ndị zuru ụwa m ike ndị m amaghị achọrọ m bịa akpọ m eri ngene nwa ọma a sị na nna eti egwu dị mma eje m abịa tiri ha egwu maka o nwere ihe ha na-eme mgbejube ha jụjụ wee sị ọ gịnị ka ha na-eme ndị dibe ha na-eme n'ihe ọgwụ ka m wee mara ka isi eje ha wee sị maṅụ na ngwọ maṅụ na ngwọ na nkwụ na bịa ha sịkwa mama na jijiji agwara na amatụ n'ụjọ oruwo mgbe anyị ji eje na a ga-agwa m ibe anyị na-eje oruwo mgbe ọ ga-ejeru na m ga-aghọta ihe ha na-eme
ụbagụba jije ome ka ntị nụ oke ohi na ogo oke mmadụ na-enye nye chie ya na aka ọsọ na ọpịka mụma ihe kene ya chidodo nwa eke ike aka etu ugiri nwa onye ngere nwa nyibe ọ ndị nwana ka o mere gbọọ na
mbọsị nke ọzọ ndị ha chọrọ m wee bịa papa uwekwa ihe ha jiri bịa kwụcha nrere ha mgbasa ndị ejegbu ha wee mebe mgbasa ahụ mecha tụcha m je kwadobe ka ọ dụba mbọsị ya eje na anwụ ndị obodo mmiri na ha na-eme emume ịgariga mgbe were ọsọ gbajebe eze agụ na ndị anịiche dị na-eke obi n'ịba njewu ike nọrọ eze nwa eze agụ arụsị ogbu ọnyara agụ tụtara ya ihe ha gwara m wo gbọgbọnụ ihe ka ha siri bi ya ọ kụsịrị m ha na-arịta n'ọmụsị ndị nweta ka ha nwee mgbe ọgụ o wee sị m kpachara anya m na ndị ahụ bụkwa ndị mmụọ na ya bụ egwu ya bụ egwu ndị mmụọ mama ndị bụ ndị obodo mmiri n'ọkwanụ ndị mama ịghọta mama ihe bụ emume ịgariga n'ọghọ emume mama ịghọta si m chọba ọgụ ribie na saa bụ ndị na-ahụ ụzọ n'ala mmiri na mụ na ha ji akwụ wee jee ka m wee nọta egwu ịgariga
aja nwee na ajọ mgbọrọgwụ aja nna nwunye eze ndị bebe ka anya hụrụ kwee jeri fesi minista nwaanyị chọbụ n'ukwu emere otu nwa izu oge nne m nwere ọnwụ na ejeọbụ n'ekpe dọkịta samuel ha osina nwata bụrụ ahụ edo m nwata ndị ọgbọ n'elu bụ ụmụ ọna
o wee rụkwa mbọsị nke atọ ya bụ ụbọchị akara aka elu onye ndị egwu ahịa bụtachagbo a wee bukọrọ ngwa egwu jebe n'ọnụ mmiri mgbe anyị ruru n'ọnụ mmiri ụgbọ anyị ji eje bụtagbo eburu ngwa egwu wee dọji n'ụgbọ ndị egwu ahịa gbajuwo ọgụ ribe na saa ndị mkpa eje ha niile abajụcha na mụ na onwe m mba kwuo onye na-akpọ ụgbọ wee were amara wee kpara ụgbọ ya bụ n'ihe ha wee jewe egwe gariga
ekele m chọrọ isi nwata ọgụgụ nọsọ oke ikuku ogidi agụ mmanya saa ọzọ ikuku ọma
anya mabu watu no gano no gidi ukwe yuda ukwe
Tono zuruna na kai barono ne no miri o weru kwa masinkiri o kenye degu weme mbairu tene titi miri onye na kubo we kusisi na yerugu ibayi neje ase onye abu na ritu siwe na yerugu ibayi neje ayiwe nene yanya maka ya magi ye mwana ko o weje kusubo ne no miri Obudi bia na sande mpolbia Ani revanye noro Onyodo na runkie Ewe buti siwe mwegu nenu miri Nde kwari tusiwe Muno mwe mundi tukuo Aweje vije nenu miri Kajina tigeri zanyo Wengwa jina na miri Netiti ndobodo miri Ibe hano nemu migariga Achiti wewe gariga
Kuko eze
Oye burgane me
Tradisyona ke Thomas Stephen Aja kunze Aja kuna mnise Onde wano kome na mwana
Mba yine bidi tegu Oke ye degu we me Ebi damiri we bido tuba Oke kuku we kube Ano majiji je bido mebe Oyimiri we bidi mwaku Obo yimiri ke wano mwye Anaboro kuwe bota Eze wanyi mwa miri Weje sina miri bota Wanyi maranu kuma Eke kuro ya na hon One dozuru ya hon Oji kwe maga naka Kide kwa kukwipe naka Iro kodo ya nisi Ugo dadu nukuye Otugoja popo wanine Ugebwedu nubiye Anyo jenezo wanine Wajiri kumezi gwe na madio Hamere mbapa soko ya Taineje Umamolo biri nano Wajiri bocheze yogige Ama chara nukuma One dozuru na ho Aji chamaga naka Iro kodo chala niu Anu manu nine bina miri Oji boche yo kikiri Anine none kwere yegu Anetu ye mami wata
Singo kere kudu gano Matike me uo nyoma Mwajo se shatu Matike me uo
nyoma Nana le tani jengwa ta wonze Nana
le kasi jene dike ne muna tegu
Amarote yo kirikiri Ewe simu seburana netiti ha Kahanye mongoze Mwe mune seburu Hawe bidonyewe mongoze Onye tebe tikonu kaisile Ewe ya wite diganga Apo medi ngene mwama Mzaye mwame Owe simu batara nyamu Iyende menu wakare kapa Kutire kunjewe ho Yegu wa wakarakamu Machana madoku Donye na chomo na chonde miyoku Makanabo mungwa miri Owe nye muzo nyinyato Kojiri bande no wagare Owe buta bweza umara mbo bweze nebuka mungwa miri Oburu ye buwe munisi Simu buru ye jebeo Nuwani neja usumu Nanda mabu muja chosi matam Nande mabu nja chokwi matakum Roja dere mama Oburu maga webimu Naka simu buru ye na wao Nameri jabu kemu Osimu wero kwanu Wesu wajomma do to wajommu Ike jabu hanaga Owe bute pakeji meri okona Namu owe bui monaka Simu buru ye na wao Nameri jabu kemu Oye kurkane me Owe simu buru na muna rupe Kupa kumbi soku ni eme Uma ni bonine Wanele jire nine Kupa kumbe no wanine
bona bacha romo yanya amaka tutu pempe okukaje kwe na biya nanni yekene mazu tukwe meka anene kwemena alhaji sikafi abata je bodike mwana kweri jisu kwemena Mbayina bataruo Baumi zogu ni yeme Bauma ni bonine Bapande Nigeria nine Baume nuwa nine Onyodu webya bya zicha Akotara haka zije Anine wene mwangore Abide tibere hegu Umo madona bara yegu Izago na iye mebi ya Izago na iye mebi ya
Izago na iye mebi ya Jano bale kunaba
Izago na iye mebi ya Izago na iye mebi ya
Izago na iye mebi ya Jano bale kunaba
Kukarobyo kwekere mbanana Onyano roko ribe ya
Izago na iye mebi ya Jano bale kunaba
Kukere chike no kwade kere no tango karobya Nguya no to
Izago na iye mebi ya Jano bale kunaba
Oti
yano kwa kwe rukwe kwe sa Hane dinge ni buroke kwe bata
Izago na
iye mebi ya Jano bale kunaba
Na jaba wana ne jako yako ne jaba yaba Ego mage mba no bata kwa Oko sileme Ode ni wode nu wode jinti Mekwa yi wode ni wede noru
Ode 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 ni wode
Mekwa yi wode ni wode Ode ni wode nu wode jinti Mekwa yi wede ni wede noru
Ode 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 ni wode
Ano na beti ekwe mangu no no na mbe kere mba na bombo ko machiba
Ode 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 libo Ekwa yi ode libo ekwa
Kome skana bro ye no rube ko si Ekwe kere mba na ha Olwe na ho
Ode 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 libo Ekwa yi ode libo ekwa
Isi mba deru anugu ya ro na no bo Oko koko e ekwa ma
Ode 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 libo Ekwa yi ode libo ekwa
Yenu ekwa ye na so mimi Ekwa mbe kere mba na bombo ko machiba
Ode 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 libo Ebayi mo deji njume guama
Agwa mwa yuwa kama Siti pitari umo kareba neti chobo zuzu Kaya kuwa makamkwati Oye kulika aneme Yosumesi soko ni yeme Eburi ni wakana zebu na zona ni kwenye kuyemu Gariya na tuntu genge mwa samba na nuku Asi mwenye sinu omu ya omuli diwa jemekini Ana bogote oye kuru kana me yale kwa ha gombe tin biachi okoro bi apado be ti ene kwa na honu no bi obi ogara nya kai ro nu na ja ru turi be kwa na baye amaro nye bo nye
okoro bi apado be ene kwa na ba ni no bi
Okoro bi ajikerunu ne gbe na bayi no bi yo egun ganga iro nu na chalu chiri bekwe na ayamara ndebonde
Kolo bia kwa dole kwele kwe na bari dobiyo Kolo kanya kanya wona chalu chiri bekwe na hongu ayamaro nyebonde
Aiki bebu nukumongwe teru jenso no nebu nitore nana Yano kaiburo hondi bubu ya naka odere ya nama
Kolo bia kwa dole kwele kwe na bari dobiyo
Chief, doctor,
kebio kanya kanya wona
chalu chiri bekwe na hongu Omeya hake mbunutulu, omeya handribo
Kononi boni na yekene, oke na wanyi
Mbunutulu kotele kanupa
Ayeri kono na chalutulu, kewoneba yine momena Ibo kotele kaneba, omena na reji marandibo Anemeye na chalutulu, kwaho kwaho kujina poto Odibende de kwarande, omena nibo jatara yoji Awoyi yoma na dema, kitoburo wanogu biya naka Toto kegi aiki, omero handibo na nubo Ane kwa kwa neme me
Choko choko loko loko nuchi no Aki na yekende Iye dege ma de kwa chige ma no Olu ni pa yekende
Aije bide gu kaisube kwe na bo Ebu nganga Oho bodo zuko Anu ke kwe sa honu ne mumu churu
Aije bulo gu kaisube kwe na bo
Prince doctor Grabe oho bodo zuko
Anu ke kwe
sa honu ne mumu churu Aije bulo gu
kaisube
kwe na bo Ebu nganga Omoro hande boni le Olobia Ibuchiru kotele kaniva
Aige bide gu kaisube kwe na bo Ebu nganga Olobo do zuko la anu ke kwe sa
Ayebulegwa baba na kumati ye autonomous community gazette kenu gosi ha makano bakana bana mama na gago kia bonye jere putanu zo konkeri ama anana dadu wadu na jetu ewi ni no ewi tronu na nabiri ni mia Ọpazi dọnwe dọnwe zigenu wa pe manu chojana Kiti ponye nwe dọnwe zigenu wa pe manu chojana Ọkosime Ọne mekwete yenu wama Ndu wa sigege kure Ikutanke dọnyo yama Osigipani te yizi yenu Makonu gwenye dente yama Iyobi ye nacho Konu gwenye dente yama Iyobi ye nacho sike Ọmaka na ga mama Onye na akọrị na kwa ga dọnte nuru nke bezo ko Sakuzine na sire jegarị n'obodo na mmetọ mmadụ azụka Nwa wetere obodo ye mmetọ nwe N'ọbụghị ajọ ihe Kwetu oge ike na kọ mere gbo Ike adịghị oji emekwa ọzọ Ka ije ke n'ebe ịrọ nhazụrụ mee Ọ nhazụrụ mee n'ịgba n'ịka Onye ọma Akọrụ wege Zuru ha ine Ezo bi ọhụ ke 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 Ụba na bekee Ba dike ba mbọ tiọ gwụrụ Eze ga na-ere gị nke gbara arụ mụ dum Aya mara ka o si me Onye ọzọ mụ na-adị na mma Akọrụ bi nụ kwa ka o si me Dị ihe kwa ka ị kọ ka esi nọrọ n'akụkọ Akọrụ wege ru Aya mara ka o si go want and then we go na biana. I go want a go we ba oko boda yine nyu nekene. Okere ke mbobido zuka, okere mbobido zuka. Kwande nwe ye ke kware na ye ngonga neze. Udoka yi jeje kai kuo.
Akoru wege. Ayaba
akoru. Olu go go be to go. Mari wizo. Ezo zo ba ke mo na wizo go tono mo ko. Ayaba jeje na. Boga. Nwe zo le.
Enu na se na go handa ko mata mano bi na kweze. Obiana ga do bonde no no wa makana na ga boso. Na me bi ye na do fe. Me ma me si ye do. Onye de ko ku te te ko ho. Onye de me ye te te ko ho. Na wa ko mata o ko ho. O ha ne se. Ani ka yo ma bu o kai ku o.
Akolu e ga do. Aya ma ra ko si na.
Tiger, I'm going to stop at a game. Tiger is over.
upper high frequency. Work a silica, name a silica soliano, Iba soliana, Mosoria. Work a one yamado.
I did your job as a superman of all. Mark on a big gambler on this job. I can meet you in a Beijing, China, director and above holdings, chairman, unique capital, club, Abuja, and so on. Abadam, now go on his name. Chief, you can't go back here. And I had to go check out. Okay, I don't have more back off. But you want to know, director, Amazon Holdings, Nigeria. Abadam, I'm running into that matter. I get the name.
Abadam will be the traditional prime minister. The mobile son of a principal, Chimata Park, and Aaron Dizoko, Honor Dugo Nakigo, the Noble Industries Nigeria Limited. I can remember the Nobles, Middle Man and Yendo.
You see, this is Abuna, no man, don't wear his sticky yet. You see, this is Abuna, no man, don't wear his sticky yet. You man, what can you bear? Abuna, no, on Ayeru Hanaka. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it.